Ociluvia-luvia chequinlavali. Ocipito chester. Suku watambulula alombelo avayudeya. Soma wacha questere, omokoyo kuvangula laye. Eye, istere, wokovongela kochipito chimwe chilikasi, kwenje wakovongavo hamana. Kochipito, soma wapula estere hati, aina kulu istere, epingilo liovelie. Istere wakumbulula hati, popela omwenyo wange, olio epingilo liange. Popela voe pata liange, oyo onjongole yange. Momo twalandisiwa, amele pata liange, havatu nyoli, havatu ipaya, lokutukundula. Soma wapopia hati, heli omunu wacho, kwenje okasipi, ukwasi atandoyo. Ister wakumbulula hati, unyali, haye omakuli, hayu hamana. Soma watema chalwa, echi ayeva wisimilo vivivya hamana, kwenje wonyengela kochalela hamana angilile Mordekai. Vayundea vosi vapopeliwa. Istere walikapelele okufa, hapopela omanu vaye kolofa. Pwai sokolola handi Yesu. Eye watu sola chalwa, toke afa. Hatu popela, okuti katuingila wochitumalo chohali kayipui, china twasesamela omolia kandu wetu. Ndatokolela Yesu, twasesamela vo okuliangilila, okusapuila vakwetu, ocho vapopeli wevo.